Fofa mono bandiraɓe hettiɓe habaruji meɗen sukaɓe ummatore do dande studio Kalangu. Min Omar Hamma e Ali Nyali janganta on ɗi.
Jamni Allah kay Omar, habaruji ɗi gaddanɗen hande hettinantoɓe en asawe ɗum.
Hande ni en jatana kalen dow tindi gaɗaɗo to enda agadeze dow filla jarol jaruji bonɗi ko iskutu mo Niger sigili. Nder yewtere meɗen pindino ni en jatana to enda maradi so sukaɓe ummatore no nja madarufa gam wasugol kange kantire e fijoji meden pirtol balli. Sappo e nay yaade sappo e jeetati lewru utti duɓujinaji ɗiɗi e noga e go, kam woni ko o batu waɗa ɗo nder gallu ñame dow fi ardangal e horako.
No jaati waɗi Omar, fedde sukaɓe rewɓe leydi Niger tawaɓe nder ardangal nder pelle pelle feere feereje goɗon ka en gaɗi sigila o andan ni gam ekkintinde surbaɓe ɗo andan ni nder leydi ndi andan ko watta neɗɗo fu wawa singude gollirde e golla ko yaha yeeso nder leydi meɗen. En kettino ko Hawwa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Koro tugaɗo dow muɗum kam wonno wallude ko watta ko rewɓe dukannal laato hooreɓe nder leydi ndi endan. Eɓe gaddi dukannal sukaɓe rewɓe nogayo ko gari potti e hawritere nde endan. Nafisatu Hassan Alfari, goto e sigiliɓe oɗo batu, nani ko haali.
Ɓikkoye dewoy garɓe to pottal ngal dow filla ardako non e ƴuwana nder région ji jeetati ɗi leydi ndin. Huɓɓere ñamay kan tan woodi nayo ɓe kokkete andal dow ardaku ko rewɓe.
Ummu Kaltum Alhaji Abbala ƴuwayna nder région mo Tawa ko waɗi oɗo batu.
Mi heɓi andal dow ardaku arande mi miijana ko ɗum hoyantayam, amma komin gaɗana waɗi mi suusi mi heɓi ande kewɗe e heɓugo dono neɗɗo watta ko singa sigila hoore mum.
Ndeni Allah waɗi ɓe coƴƴe weke nder région ji maɓɓe to endan, kamɓe warɓe fotti e oɗo batu. Ko han ɓe gaɗani woni ɓe kolla koɓe keɓi ɗum endan yaade e himɓe ɓeɓe acci tomɓe.
Ñalli e nder jeɗɗire wittinde nden ton noon to suudu maison des jeunes de la culture Adam Fodi mo Gaya, fijo ɓurodiral ko tayi kondo waɗa.
No jaati waɗi Omar, nder fijoji gaɗaɗi ɗi enden ndu ni fa hande miccintinan ko sukaɓe ummatore waɗoɓe hemre e capanɗe joo ka en gari gaɗi fijoji tayi kondo ɗi enda. En kettino ko Fadel Alu waddi firta e ɗengal fulfulde.
Waɗoɓe taekwondo ɓe région jeɗɗi ɗi Niger kay won ko hawri e ɓurodirol wawde taekwondo ɗo enɗan Gaya. Moussa Mamoudou Dioro, nani ko wido majjum.
Région ji leydi ɗin fuu keɓuɗi warde wooɗi du dimma kolobuji ɗin fuu ummata konana hembre e capanɗe jeɗɗi e joyi. Ndeni min jii fottere wawninde
dandiro ngol ɗo waɗa kanani gam batte ɗum yiita wawɓe taekwondo heyɓe. Ɗum wonno ko Sule Isiaka hoorejo fedde waɗoɓe taekwondo région mo Dosso o haali.
On voulait former
des min jiɗana ekkintidde waɗoɓe fijoji pirtol ɓalli ɓe lontoɓe hano alfaga en gaɗɗo inde nder taekwondo. Miɗo welti e ɓurodiro ngol do sanne.
Très fier de cette compétition.
Caggal ko dandirol ngol waɗa nden wonno ko himɓe kokka mbarjariji.
Mamadou Alassane mbitemi nder club Eagle tawami mo bangere bukkoci ñame tammal darja ko kange kemmi. Wallahi mi nani belɗum.
Aydu meda tammal kange keɓumi mi yetti maitrejo am mo ekkiti kam.
Wawɓe sanne hokkama nder majjum mbar jaari.
Omar mbiyen nduni fa hande hano iskut fedde muɗum ko sukaɓe ummatore leydi Niger hawtidade e iskut leyɗe Yasin ɗe enden ka en gaɗi batum e gonto enden ni nder huɓere agades de enden ni sappo e ɗiɗi yaade sappo e jeetati lewru utti tane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goto.
Ɗum haalana duni dow filla caɗale ko jari garuji bonɗi ɗi wawi waddande altine bittiɗo kam woni ko ɗum waɗa to nokku kure nimɓe kawrata inditirande place publique Roche. Kettino nano ko Moussa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Famtinde sukaɓe ummatore dow fi baasi ko wonle yarugol dorogue e ko nandi e muɗum. Ɗum wonno koro oɗo batu Hamidou Diallo Farouku kawone hoorejo hawritere sukaɓe ummatore leydi Afrique yannage ɓe scout.
Ɗum tawa kanana dow jarɗe jaruji bonɗi kanɗo heɓanede mosola illu lawka fadde e ɗum ɓeydoro yeeso. Min jiɗana ummatore nden ɗumo daro hen ley ko wonno waɗa ɗum fo
jarol dorogue o endan no torra sanne sukaɓe ummatorɓe leydi Niger fudu kono be Agadez ben buri yorno maire commune mo Agadez Adrahamani Tourawa haliri
la drugs
fille drug on gonga non yaade e tindinoje gonade no wad e meni keban lawol faabade sukabe ummatore
odu jo andal do fi hakile bibbe adamaabe kandu gansitama warde odo batu der mudum o holli o wi jarol drug o enda no wodi bas sanne ko way wadude yaade hakkiloji yarobe ko e mudum en
Janka nyali sangarte ele wakati yewtere meden pindinal mbiyani to enda maradi dum wadi balde ni joni sukabe ummatore latibe no tawa e der nokure tawande der departement e tefol kangi
der cekantrarde enda ni himbe wadobe ujunaji joka en tawa der tefol kangi de enda amma de en dari fu dudal mabbe fu sukabe ummatore no himbe gon juwidu fa hande der leede takkide leedi Niger de enda ni gari en kettino ko Mohamed Mamman wadi firta dengal fulfulde
En ta kan andar wuro gari malam kiloji sappo hakkude mudum e dan Issa le region mo maradi holjo holjo jino kewi sane don du konna himbe gon no basira juude mudum en kangi on yerno Ousmane Moussa Fall
Gaskiana sambe ni bo ma
Segonga neddo no heba fodde ngedo mudum garmine kebal fuddi Segonga kangi no wodi
e be kewi sane sukab ummatore be leydi Niger yoppube golleji mudum en gam batte wara tewta kangi Ibrahim Ila kanyun kay fere mudum wono golla
gaskiya ina
cangonga warana do etkitagol wodi mo wowi yaade tefoyde kangne kudu lei leedi ilori ada wawi warde tefa a hebay goddo wara kanka heba bayci kanga min choni kiloji laso e joyi
ariyo hargobe
yerno jo andal o wi kangne maradi o boyi ali mumun
set ruyede
itande fu le ndungu ibe mbasa kangne dey duuda foti ko handen dum e dum ne ni basol kangne fudirta
passe tendisla
ko tawada kanyo enna ko no wasire juude no endan bibbe leydi Niger no nawtoro o do kanga yerno Ali Mumuni haliri
Omar joni say naten der fijoji cionnol balli
Nawatir Ali Nyali jeddire witine de woni ano latol bal wakati powtir sigila to enda dakoro le region maradi latol bal hantode den natana hakune madrasa FC e kabu kabu FC
non jatti wadi Omar Latabal ipudira ca capelle den du ni wadi no haniri fu ande madarsa FC club ka hebi jalorgal go e bulu
ta secrétaire général mo liga biteda Abubakar Kaka o wi gol latol bal weli o sane dun du wadi kosukabe ummatore be dakorobe kawri nokko goto
Omar do min biata hettinan towe en ni kokkol haburuji meden ko asawo en den timmata sa jango mo Allah yaari amma ko min dilla miden miccintina himbe du ko min kebata ko do gila noddol tati didi joy mo RTL o enda